This is the Healers Podcast with Ungo Mizulu.
When I was zoo.
I cannot wait to see the sunshine again, standing in disbelief, hoping I will fly again. I feel the wind tease my skin, hoping I will smile again. I cannot wait, no, to see the sunshine again, to walk a mile in the sand, to reach out and hold your hand. I cannot wait, no, 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 no,
we'll be right back. Found me, baby. I was broken. Because the second any blood is shed, this is very important.
phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa mawaphola manxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa mawaphola manxeba ngedolo phansi mithandazo izokhuphuka imiyalelo ngilalele sizothuthuka indlali yina sizothuswa My name is Bongani Mehlomakhulu and I came to bring light to our situations. Hoping after hearing this, our leaders will make clearer decisions. My people are strong, but please never test their patience. When we voice out our pain, we are being called shameless. Be warned. Come to our senses. City of dreams housing different ethnicities disguised as asylum seekers, causing all these appalling atrocities. My city is no longer what it used to be. We house more nations than that institution that is responsible for these divisions. Mzanso muhle ngabe konakalaphi Kuphele imizwa nemfudumalo seyashabalala Siphiwe ingqondo yokuzikhipha obishini Kodwa mathuba wasekho nanoma ingane sezinomatikuletsheni Induduzo yakho isenza siqaphele izono Angizenzi ngcono ngokuba nale mibono Ngikhuthele kakhulu yingakho ngingenayo inzondo Isasasa liqhutshwa ukulangaza umnotho Ngizoyisebenzisa le ngqondo Kuyophela ukungibiza ngesibotho ngenxa yokuswela isicathulo Ngiyabonga mawungifisela injabulo Mawaphola manxeba Ngedolo phansi mithandazo Mawaphola manxeba Mawaphola manxeba Isizwe sicasukile Indlala idalulaka Imali yokwakha imizi idliwe sakhe ngodaka Banenkani namakhanda aqinilo sopolitiki kodwa sohlangana mase kuyovotwa Noma mathumbe sekhala sitshelwa ukuthi bekezela Akunzima kwandle emnyama Mawaphola manxeba Ngedolo phansi mithandazo Izokhuphuka Imiyalelo ngilalele Sizothuthuka Indlali yina sizothuswa Mawaphola manxeba Ngedolo phansi mithandazo Izokhuphuka Imiyalelo ngilalele Sizothuthuka Indlali yina sizothuswa